Yeah, she.
Tuchape kazi tusonge mbele. Kazi endele. Tuchape kazi tusonge mbele. Kazi endele. Tuchape kazi tusonge mbele. Kazi endele. Tuchape kazi tusonge mbele. Maendeleo tukiyahitaji we. Yahitaji kuchapa kazi ndo iwe mtaji we. Iwe mta Mama Samia ndo msimamiaji we. Msimamiaji. Mama tubebe kwa mbeleko wa Tanzania wote. Bada ya uzuni faraja na vicheko ne matuzio kote. Majumba, jumba, ye wafanya kazi majumba. Jumba, ndumba, mafisadi usikutishe na ndumba. Wata yumba, yumba, huku sisi tunasaka tarumba. Twaze, kazi yendele, tuchape kazi tusonge mbele. Kazi yendele, tuchape kazi tusonge mbele. Kazi yendele, tuchape kazi tusonge mbele. Siendele, tuchape kazi tusonge mbele. Maendeleo tukiyahitaji we. Yahitaji kuchapa kazi ndo iwe mtaji we. Iwe mta Mama Samia ndo msimamiaji we. Msimamiaji. Mama tubebe kwa mbeleko wa Tanzania wote. Bada ya uzuni faraja na vicheko ne matuzio kote. Kazi yendele, tuchape kazi tusonge mbele. 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 Maendeleo tukiyahitaji we. Yahitaji kuchapa kazi ndo iwe mtaji we.
Mr. Gazi on this one.